downloaded from ilovedmusic.com.
Ninwara. They call me Top D, Zambia International Mdala. BJ. DMB. Tetwangala yo. Let's. Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Wunda wa matela zina ma poison pamo. Gatindi weketo iwe boy pukamo. Wakali josa za vina halikuti uyo. Watoteleniko Watoteleniko Waka pyopyo watoteleniko Abo watoteleniko But you a footballer, mukadi, but baku see a paint. From one to Saturday, but yes, at the gate. Eroni, she says, you are poor at the gate. Mukamu pasa penalty, yama miss at the gate. Utawache, but I could get a job in my promotion. Ukafusa konishi, wawusa promotion. Nishikunyu, bauli, pena, ya lotion. Now you slay queen, at you look like T-shirt. In a patalo, lobena, wo baby. Waklema, who celebrity, nisa ina, ma cheki. No, just a woman, but I'm a guy, ziva fake. God damn it, oh yeah, god damn it. She said, kanumbe, shita yari kwa. Success, kuchu muti na riswa. Papu, ababose kunuma. Watoteleni is a big ghost in my season. Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Wunda wa matela zina ma poison pamo. Gatindi weketo iwe boy pukamo. Wakali josa za vina halikuti uyo. Watoteleni ko. Watoteleni ko. Waka pyopyo watoteleni ko. Awo watoteleni ko.
Uyo, wakalizo na muona kutomo lazina boy. Nikula kwa hapa njine niliko fisa boyfriend. Wako nishisumo na invele wakatako na katako. Batotele niko time yao ya sila nishisumve la moya vili zila pizza vili mbam. Inena kala boy, injizi za no kalevo inachinza boy. I'm brand new, alo, gandhi waku geto bunkamo. Visheni, mozi teti yendele pamo. Mulungu ajalisa ni kambe zikombo. We did it again, we my big bro, we own it, me I swear to God. Say I'm never gon' lose it, I bounce on the beat. Cause I'm the dopest in the street. Cause I'm got to fool no jaka pamene ni majaka. Ni bangono wana jaka pamene ni majaka.
Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Wunda wa matela zina ma poison pamo. Gatindi weketo iwe boy pukamo. Wakali josa za vina halikuti uyo. Watoteleni ko. Watoteleni ko. Waka pyopyo watoteleni ko. Watoteleni ko.
Let's go get him one more time. It's your boy, keep his
mind.
Hapa manje ni washana washana. Hello imoosa pangana vijana. Hello hapa kuli budget za jama. 2020 kuli pesero wala. Wali kuti wongena no sana. Piki 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 na awo masana. Sini chitila vitala. Nifuno silizi saita story ina drama.
Ami king mate ami matala. Nikapita nifanisha bozo mavitala. Sokolo kina sokoloka. Wenza kutupela sokoloka. Nikaliza biti nengala yoko mkoloka. Big bad dogs madam nyala ngezo succeed. Pamukosi ngani mama acid. When I love me ngala panika ima nika ima. Kaya kreni maima sani ziva.
Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Watoteleni kushta ya bona ipo apa. Wunda wa matela zina ma poison pamo. Gatindi weketo iwe boy pukamo. Wakali josa za vina halikuti uyo. Watoteleni ko. Watoteleni ko. Waka pyopyo watoteleni ko. Awo watoteleni ko. Watoteleni ko.
It's the tips of job, ladies and gentlemen, once again. Hey, yo, please, yo. Don't forget Papa One at the shot.
LP7.
Becca Fresh at the shot. DJ Flick. Swagga, swagga.
Got my bed.
Again. Lion Bulldog.
Get
in, dog. Sleep. Chant up on them. Hello,
mess with the environment.
Vagento, near me, Bona! Attention!
The real people.
Attention!
And this is the environment.
Download it from ilovesetmusic.com.